upokorua, te whakawātanga a te atua. Nā, kā hore he kupu whakahoki māu, e koe, e te tangata e whakahē ana. I ā koe hoki e whakahē nā i tērā, e whakatau ana koe i te hē ki ā koe anō. Kai te mahi hoki koe, te kai whakahē i aua mea nā anō. Nā, e mātau ana tātou kei runga i te pono te whakahē ngā te atua mō ngā kaimahi i aua mea. Ko tōu whakaaro rānei tēnei, e te tangata e whakahē ana ki ngā kaimahi i aua mea. E mahi nā anō koe i aua mea. Ko koe e ora i tā te atua whakahē. E whakahāwe ana rānei koe ki ngā rawa o tōna ngāwari, o tāna tikanga māhaki, o tōna manawa nui e rani a tonu nei. Te mahara ko te ngāwari o te atua hei ārahi ia koe ki te rīpene tā? Heoi, pakeke tonu koe, kā hore rīpene tā tōu ngākau. E pūranga ana koe i te riri mōu, mō te rā o te riri, o te whakakitenga mai anō i tā te atua whakawākanga tika. Mana e homai ki tētahi ki tētahi, kia rite ki ara taumahi. Ki te hunga e whai ana ki te kororia, ki te hōnuri, ki te piraukore, me te mauanō ki te mahi pai, he ora tonu. Ki te hunga ia e totohe ana, e turi ana ki te pono, e whakarongo ana hoki ki te he, he riri, he aritarita. He pāwera, he raru mō ngā wairua tangata katoa e mahi ana i te kino, mō te hūrai ki mua, mō te kariki anō hoki. He kororia ia, he hōnore, he rangi mārie, mō ngā tāngata katoa e mahi ana i te pai, mō te hūrai ki mua, mō te kariki anō hoki. Kā hore hoki a te atua whakapoi kanohi. Ko te hunga hoki i hara turekore, ka ngaro turekore anō hoki. Me te hunga i hara i rungi i te ture, kei te ture anō he whakahē mō rātau. He teka hoki ko ngā kai whakarongo o te ture e tika ki tā te atua, engari ko ngā kaimahi o te ture e whakatikaia. I te mea hoki e mahi a Māoritia ana ngā mea o te ture e ngā tauiwi, kā hore nei o rātau ture. Ko ēnei kā hore nei o rātau ture, hei ture ki a rātau anō. I te mea ka whakakite rātau i te mahi a te ture, he mea tuhituhi ki o rātau ngākau. Me te whakaitahi anō o rātau hiningaro, ko o rātau whakaaro kei te whakahēhe, kei te whakatikatika rānei i a rātau. I te rā e whakawā ai te atua i ngā mea ngaro a ngā tāngata, he mea whakarite tonu ki tāku rongopai, he meatanga nā ihu karaiti. Ngā hūrai me te ture. O tī rā, mehe mea e te paina ana koe he hūrai, ā e whakawhirinaki ana koe ki te ture, e whakamanamana ana ki te atua, ā e mōhio ana ki tāne e pai ai, ā e kite ana e koe ngā mea e tino pai ana, he mea whakaako hoki koe nā te ture, ā e ū ana tōu whakaaro ko koe hei kai ārahi mō ngā matapō. Hei mārama mo te hunga i roto i te pouri. Hei kai whakatikatika mō ngā kūare. Hei kai whakaako mō ngā kōhungahunga. Kai ā koe hoki te āhua o te mātauranga, o te pono i runga i te ture. He kai whakaako koe i te rātu. E kore i anei koe e whakaako i ā koe anō? E kauwhau nā koe kia kau e tāhai? E tāhai ana rānei koe? Ā, koe e mea nā, kau e pūremu, e pūremu ana rānei koe? Ā, koe e whakarihariha nā ki te whakapakoko, e tāhai ana rānei koe i ngā mea o ngā temepara? Ā, koe e whakamanamana nā ki te ture, kai te whakaeti rānei koe i te atua, i te mea katakahi koe i te ture? Nā koutou hoki i kohukohua ai te ingoa o te atua i roto i ngā tauiwi. I pērāti ai me te mea kua oti te tuhituhi. E whai tikanga ana hoki te kotinga ki te mahi ai koe te ture. Tēnā ki te takahi koe i te ture, kariru tōu kotinga hei kotinga kore. Nā, ki te mau i te kotinga kore ngā tikanga o te ture, e kore ia nei tōna kotinga kore e kia hei kotinga? A, ki te rite e te ture i te mea ki hai kotsi a Mauritia, e kore ia nei ia e whakahe i a koe, e whiwhinā ki te kupu tuhituhi me te kotinga i a koe e takahinā i te ture. E hara hoki i te hūrai te mea ko waho noiho tōna āhua hūrai. E hara nō i te kotinga te mea no waho, no te kikokiko. Engari he hūrai ia no roto tōna āhua hūrai. Ā, ko te kotinga no te ngākau, he mea wairua, he teka nā te kupu tuhituhi. E hara hoki i te mea e whakamoimititia ana e te tangata, engari e te atua.